Seko fuwala don ketini dande studio kala ngwede ngwende yamde jowi tereke mintaji sapo e joi kibaruji mwoto komin Omar Hama Janganta on. Ndere kwe kibaruji mwede nimbi en guferner mwrezio nyame kenga non jida nati hakwende mwede en halo penanene do fila mbi en jonde nimbi en politiko onwene yara don de rezio non nimbi en lawo lamu kawjingol fila nangugo litje birdi mwdo enda der Niger tabinti nama altine biti do do enda to sudi depute pe leji mwede Niger. Non ni fawari jwani nimbi en yewtere mwede pidina hande yatana hala do kura ruzi mo leide duniyaru latido no woni e tugal dabbaji nder region Tillaberi tawa e difa ko atto du dabbaji milioji tati e kodeki kan ngal tugal jewata kore jam hirtama yerno kalirano mi nder ko e kibaruji mede Idrissa Déby Itno horejo leedi Chad hande no o wari do enda nder gallu meden nyame e yudide bandi ko biyetedo Elhaji Issoufou Mamadou horejo leedi meden Niger ngal jahangal makko duno tawa e warde yidude horejo leedi meden hawtade e orgal sogeji makko tawadi no woni e jonde do enda kiloji e nyame e hedude bandirabe orgal sogeji leedi Niger Mali e Burkina Faso dun do di jata ana kerol e leede tati de nder lawol durmidide be dambonda kum nane mbiyani bibbe bombe be anda ka fu moy eno ngadi hippitere der yamde jeegom la sara le wuro wi etengo kodey kwara hadde bani bangonde region Tillaberi be bibbe bombe doni mbari ko watta nimbe jeetato e nimbe hewbe mbari minama der hippitere den yerone studio kalangu hebiri habar on yaade to nimbe tawabe tam be doni nimbe bombe ngarana na do moteje kebi dili dide du e dabbaaji kewdi Fawari jwani nimbi enkenga non jida nati akunde guverner region nyamei halope nanane koro majundu wani do fi politika arzuku nimbe e jwande muwe do nder region. Adam Sale Jouro gabagura tawado nder komin guwabo mwanyamei no tawa nder warpe foto ndiri ende hawri nde nani kowi na fisa Adam Sirfo.
Ces derniers jours tout le monde a connu
balle cakitide de himbe gii ko wadi do der hubere nyama himbe burtake misali sukabe ummatore gadi bonner sukabe famarbe duubi jetatibe yaade duubi sappo etatibe no tawa derma der hawrine amin de endandu min gadi filla jande lokol dena ku himbe aremu filla loktoroje du min gadi fa hande filla no neddo fu wawi wadirde ballam ko watta himbe leydi di enda e aremu en denu akillo fukkingo oder lady meden jonde jandu tabbita caka himbe mayri gouverneur keso odu ni yetti himbe fu warbe to hawrine de endan o wi'i du kanko o durwa gollididde ko wi'a der hawrine de endan fu ko watta neddo fu waawa wadude ko heda hemu
Altine biti doni mbiye depite be lady mate Niger nge itabi intinoi lawa lamu kaw jingol do fila nango liki e birol mu. Yerno derketer kaw jido fila nangu go liki e birol mu nder minister haw jine fila jaye e la deji onwiri. Owi ngol lawa lamu no peidwan sembe biri go liki e nangol mudom. Ketine nane kokono nela Abdu Ibrahim vi Mokhtar Hamadou Bandiye min domachu.
Ça va permettre de rehausser la production.
Dum beydan sembe durul liki e ko nandi titta kan fudu e nangol majji do leydi Niger. Durul liki no beydan sembe ko nyaame himbe balli mabbe nyibum. Beydan du kebol majji der luube meden. Der lawol lamu leydi golduni dum wadi filla luuma ko liki di andan. Adadi wurtina fodde du fa handen no labi labal biiri. Der magol du dum wadi filla hebude balla fedde umoa ano fedde leede hirnaange kawtudo becca gota. Balla kaadu ni dermu min bawa natu de luube leede fedde de enda min cionna liqi leedi meden min keba be daari kaden du tamotobe do leedi Niger de no gidi bawan jehi ton endan do teeku nango liqi ton du denne dum beydan sembe luuma ku leedi meden dum beyda du fa hande kebal tamotobe leedi
Niger et l'économie de nos pêcheurs
golleji nyibdi padorgol ndiyam gol kawra foga nder region tawa altine biti don horejo gouvernement leedi meden Niger Birji Rafini ardoyi puddol ngal gollal du latingal se hantoyno buytira rafi ndiyam ko gollobe kalijeje tawda kambe durobe ko cede mu ummata konana milliarduji joyi sefa kolati leedi alman kanjum wonno wallita do enda leedi meden Niger kettine nane horejo gouvernement meden Birji Rafini ko wi bandi min Abdoulaye Awsouk
ko ɓooyano hoyɗe noon hannden fi'a tabbiti yimɓe cakkantararde ni ooyi no keɗi gaɗane barage o enden na ko hannden ko allah waaji yimɓe ɓeedu no tittinkini sanne ngam gollude cakkantarare mu'en de amma diyan kanni woni walano no heƴoraɓe ɓe dema ɓe jarna ɗum ndu saabi ko barage o enden ɓe gaɗana ɗum ngam heɓude mosola saɗormaji maɓɓe yimɓe ɓen dema durooɓe ɓen du jarna daabaji mu'en ɗo ila ilɗi mum no ɗuuɗi sanne no bonna du ladde ɗe jaye ɗen amma joni allah e barage o ni diyan ɗan ilata sanne nder cakantarare den sako bonna ladde e jaye ɗen
nani mbiya e nder jeɗɗiji bittinoɗe ɗe wulwulo waɗi no sanne ley gallu ñame yahde région ji leydi Niger goɗɗi ɗum du no woodi caɗale ko waddanta far cellal ɓalli nemɓe ngam reynude hoore mum waɗi ko docteur Abou Abdourahmane loctorojo mawɗo loctoroɓe ñame tataɓo yamiri nimɓe do majjum kettine nane koye Salamatu Kadiri
pendant le période de chaleur il est important de
wakkati wulowulo woodi hunnon ko laati no woodi caɗale sanne fara cellal ɓiɓe adamaɓe saabu ɗum ɓuyttama ndiyam ɓandu nden noon ayiyan joomu no gudeno ɗum saabi wakkatiji ɗin ɗon yimɓe ɗa jamira jar ndiyam sanne ɗum du mawɓe sukaɓe fuu mawɗo no hani yar ndiyam ko watta litre ɗiɗi le ñalowma sukaɓeɓe du tinno no yar ndiyam satu fuu neɗɗo hakkillodu e wurtagol wakkati nangue satti ɗum woni sen nangue yettake hakkude en neɗɗo acca wurtagol fa nge fewwa seeɗa saabu wakkati nangue wurtidi cuuki nangue ɗen ɗan eɗen gaddan neɗɗo nawallaji sanne fuɗu konɗan hara nguru ɓandu muɗum ɗo
principalement au niveau de la peau
loctorore sandire nder département Balle Yara région Tillaberi wuroji sappo e jeenayi nimɓe mum garta sawrade leymum yeruno mawɗo loctorore on ɗo wiiri gam hoytinande rewɓe keɓa yottade sawrugol mu'en ɗam nder commune Tagazar waɗi ko yehoɓe ƴeewa cellal ɓalli nimɓe itta nder nokkuje ɗen fuu e yaade ƴeewoyde cellal ɓalli nimɓe kettine nane ko major Soumana Salou wi Saydou Abdou winditan
nder cakkantarare sandire nomin gaɗirta eto no woodi boɗɗuɓe loctorore den teni wi'i jahan eto iɗum torraɓe min galana wuroji sappo e jeenayi min bawta jehi wuroji ɗin ɗum fuu gam min gala bawɗe lewru fuu minen jaha wuro goto tomin tawta ɓe kawriɓe fuu min gaɗanaɓe eto goo minen eta rewɓe jottitiɓe e sukaɓe famarɓe minen kokka rewɓe giɗuɓe safare ko gattol dawre caka ɓeymum ko yirnan ka rewɓe keɓini woni fadde ɓe dillata kiloji jeetati yaade sappo minen jahanta koye amin fara ɓangere eto rewɓe jottitiɓe wakkatiji goo minen keɓa rewɓe nogayi fa ko dekuhi mum tugal ngal min gaɗanta sukaɓe e rewɓe kando wakkatiji goo minen keɓa fa capanɗe tato e ko dekini deni min jehi illa yande jeenayi subana tawi lasara pewɗo nde min kanti deni fotowodiri yande lumo noon kan himɓe ɓuuri heewugo
gam battal e dartinade fi cellal sukaɓe inniraɓe muɗum Sarusu Kawjiɗo cellal inniraɓe e cukalol keccoy waɗani golloɓe radio ji pamari ɓe région Dosso Zender e Maradi jande ekkintinon yerunino madame Sadi Adamu tawaɗo ɗum haaliri o wi ɗum tawa kenana e sembin ɗidde dow wadde yewtereji ko darto filla cellal sukaɓe e inniraɓe mum Mamed Maman yewtide makko
komin tuugi nder kokkol andal ngal min ɓeydana jewtoɓe dow radioji pamari andal gollidoɓe e sigilaji UNICEF ngam ɓe kokka sembe dow sigilaji golle dow fi cellal inniraɓe e cukaloy keccoy dow radioji maɓɓe ɗi minen giɗi dow min gatta worɓe nder sigila golle ɗe ngam ɓe nangana rewɓe dow fi tefol cellal ɓalli maɓɓe no woodi sigilaji kewɗi ɗimin giɗi jewtoɓe dow radioji pamari ɗi gollida e gollida e loctoroɓe ngam waɗango rewɓe yewtereji pindinol ko hokkata ɓe sembe ɓe jaha loctorore ngam maayu maayu inniraɓe e cukaloy ɓuytoro
nimɓe ɗiɗo kam woni ko maayi cuuɗi huɗo e ñamdu ko heewi wuli hawtaade e ceede kamɓe gineeji ɗum woni dimma ngulu hiite gaɗɗo mbi'en jeɗɗiire wittiinde ɗe to endam ley wuro wiiteengo Hammadire département Dioundiou région mo Dosso kettine nane ko ceemogo Mamman ɗiɗaɓo maire Zabori wi Fadel Alou
courant
faryande sappo e ɗiɗi ñalowma bulos hiite sattugo gon waɗi nder wuro Hammadire. Dey ko welira e ɓerne ngulo goo waddi morsere ngam himɓe ɗiɗo maayi e radio nayeejo gon hetaano cuuɗi huɗo noon e cuuɗi ɗiɗi gon kambuli. Nder cuuɗi ɗi bonnere sattune waɗi ngam no tawa nder majji gafeeje ɗuɗɗe e kaddule e ceede ɗuɗɗe dimma majji anndaka. Ko waddi ngulo goo ni woni wi'a hiite kan huɓɓa defira nder suudugo. Dey yeebaare watta ngam nge waraaka to suudu ɗum ɗon kan nangi nden ko cuuɗi gere dow hiite ngen nangi e majji.
La deuxième
sai garta yewtere meɗen pindiɗo noon ni mbiyen croix rouge leyɗe duniyaaru no hen e nder sigila tuugal dabbaji région Difa Tawa e Tillaberi. Ngal tuugal du fuɗɗa kenana illu fuɗɗode lewru février. CICR o ni wonana no walla durooɓe no yiɗi du ko watto mbiyen dabbaji millioji tati e ko deki tufama ɗo yaade hantode lewru mars. Kettine nene ko Jean Pierre Nere Yaba Gabo karjiɗo filla sigila tuugal nder CICR wi Moctar Hamadou.
L'objectif c'est de vacciner
min jiɗi min keɓa ele gollal ngal ni wonno min tufa dabbaji ko watta millioji tati ujunaji keme joyi ko tawa nder région mo Difa Tillaberi kañum e Tawa. Min kawrandu konnan tuugal ngal e safare ɗum woni sawrde dabbaji ɗin endan tufeteɗi filla ko darta gilɗi ko tawte e muɗum. Dabbaji ɗi seɗi tufama ɗi keɓa kañƴe ɗi konnan ɗi ɓeydo ɗi ndima ɗum dartanani ko watto communeji nogayi e jeenayi ɗum memoan duroɓe ujunaji keme taton e capanɗe jeenayo e ɗiɗo keddi are ko hani tuugal ngal waɗire fo min kawri ɗum ko watto tawi gollal ngal waɗi no hanniri no woɗiri. Ɗum wonno ni mobilaji e neba mobilaji ɗi enda fo waɗoɓe tuugal ngal e koye mum du min jangiran kasi endan du miɗin joɓaɓe jaati saabu ɓe gaɗan balɗe nder ladde noon kamɓe tufoɓe
ɓe.
Waranden hannden dabbaji foti gaɗon ɗon tuugal ngal.
Komin puɗɗi ɗum ɓoyay sanne minin miino min keeɓi ko watto dabbaji ujunaji nogayi yaade ujunaji capanɗe tati komin tufi. Gollal ngal du konɗan min jaran yeeso fa waɗa balɗe capanɗe nayyi e joyyi nenne jokka ɗoyaade hono hantode lewru mars gollal ngal timmoyto
de mars.
Dey no e waɗi ko cuɓuɗon région Difa Tawa kan hetti laɓeeri.
CICR
fedde duniyaaru nde enda golle muɗum fo nana waɗa nder nokkuji ɗo ndenago wala ɗum waɗi komin cuɓi nokkuji ɗen enda ngam batte waɗe tuugal ngal saabu himɓe tawaɓe to enɗan kamɓe jiɗi min ballita keɓa ndeno keɓa du konɗan ɓeydo ele golle mumen nder himɓe ɓeydu duroɓe no goodi duroɓe ɓeydu ngala fo ko mburi sowna durgol muɗum e ngol ɗum saabi minin gaɗanaɓe gollal ngal
gan to ɓe caamoa e nder heppere
caɗali ɗiye gonɗon onon gi'a nder tuugal ngal gonɗon onon gaɗagal.
Aɗo pour un moment woni ara phase
ɗum warjo min keɓa saɗormaji tafo himɓe amin waɗaɓe tuugal ngal no gonno golde e heɓɓiɓɓe wuroɓe ɓe tawi ɗon enda ngam ɓe keɓa ɓe mbowtodira e muɗum en no watta ko tawi gollal ngal heɓa waɗa no woɗiri nden noon fa hande minen gaɗa jiidal hakkunde amen ɓiɓɓe wuroɓe min gaddade konɗa yewtereji e fooreɓe duroɓe tawaɓe ɗon enda ɗum du fo min kaltana filla ndenago ngu enda ɗum heɓa ɗum
reenactivité de la situation sécuritaire.
Ɗo won to kibaruji meɗe fulfulde tili kirtante jam hirti.